Swahili.
Oh, baila, 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 baila. Oh, baila, nashindwa la kiwa mbali nawe, nashindwa kula sipo kuona, najiona gafala kiwa ganawe. Ohe wala tiba yako napona, tuogeshane lazizi tusuguane, tuoneshane kukabidhi tugaiane, tufikishane mlandizi tusiachane, tuchoshane kwa matizi tutoane jasho. Tuape pole wanonyosha vidole, wanapa tufiki mbele, wanajipa kazi bure. Wanaona gere, wanapiga kelele, wanaviherehere. Ndani ya penzi nimechifia,
mzima,
watanizika
mzima.
Yani nakufa najiona
mzima, mzima.
Watanizika mimi
mzima, mzima.
Hiki kinacha maji marefu nimezama haya, hashikishi na kwa umti mrefu amekoma mwaya. Wenye fitina na mapenzi yetu wanaona haya, biza biza bina kusaka yetu watachina mbaya. Achingazi bibi mchuma ukongangani, haiweki wazi wa kuipuna sio kamari. Tuape pole wanonyosha vidole, wanapa tufiki mbele, wanajipa kazi bure. Wanaona gere, wanapiga kelele, wanaviherehere. Ndani ya penzi nimechifia,
mzima,
mama, watanizika.